ngakithi kwaZulu kwakuyasasabulawa kwabakwasasabulawa kwabakwasasabulawa sajojwa soneni mjokane kandaba kwabakwasasabulawa senzeni zinyane lendlovu awuyeni kwabakwasasabulawa sajojwa seneni zinyane lesilwane insizwa kabanile nezogiyigijima insizwa yomuntu magiya ngewisa bathi insizwa yenkosi magiya ngenduku umuhle yebo uyamagiya ngenduku oh yeah Dingani ubomsiza mlabo khandi izinhlendla awuyake imkhonto awukhandi izinhlendla awuyake imkhonto awukhandi izinhlendla musho 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 yebo yamasiphula kamamba musho 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 yebo yandlela kasompisi Musho musho yebya mnyama nakanqengelele sikhalela ukwehlulwa kwabakwasasabulawa sakwalisa udonga kwabakwasekwathiwa mana lapho yebya yandlela kasompisi kwabakwasekwasabulawa udingani senzeni mjokane kandaba Aw yeyen kwabakwase sabulawa kwangaphepha muntu kwabakwase abesifazana abancane nabadala kwangaphepha muntu kwabakwase abesifazana abancane nabadala kwaZulu kwangaphepha muntu kwabakwase khona abaginqikile khona babulewe kodwa sangaphepha Nkosi aw yeyen Mjokane kandaba sikhalela ukwehlulwa awuyake imkhonto awukhandi izinhlendla musho 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 yebo yamnyama nakanqengelele